tishala ke ai vutisi kurunoyini henhla ka tafula ndlala mabodlela matiwayini kutele ba tishala ke ai vutisi kurunoyini hi taku hi khandziya matafula hi kandziyela matafu njhaji ngopfu ni tirhisa plaka xikanka vani lava nsimara a ni xika nga hi plaka hi tlela hi tlhela hi pfuka hi tlhelela tiplaka lola ku yima ni yimeriweni dakwani loloa no cina ni rhendele mafebeni loku cineriweni haye mani tshika biya ya yowena loko i khomi ya wena pfula biya ya yowena wangu tizolo na tibiya ya Solo na te bia ey te tsakisa na wayeni ka mi feeling tips ey lava kuva hi today kulava bafana lava ntsongo lai va tekela ti bay unga hlayi wa swi tiva ku ri a ni xibayi nkume pay ey nkume pay ey ey nkume pay ni dzanzela ni bayi vusindi a na hi to pain nkume pay mafebe mahluwela swirhangise manga kume pen 1 2 3 4 joints emahlweni ka maphuza tihlu xitshuka nje nje wayini yo phuza ya fake ninge sei khuza hayi vativi joint yi hlanganisa na mahuza izolo na tibiya Solo na te bia ey te tsakisa na wayeni ka mi feeling tips ey lava kuva hi today kulava bafana lava ntsongo lai va tekela ti bay unga hlayi wa swi tiva ku ri a ni xibayi nkume pay ayy.